One.
Sipingi, sipingi kwa na wewe, moyo umepona.
Owe, owa.
Na sijuti kupendana na wewe, hata kumchiti na nanoma. Mina yeye, ona twiga wengi, tunayona mengi, tunapuzia. Yani mina yeye, hatuna mambo mengi, tunalilinda penzi, anayonipa mengi, ndo maana
nimwimbie, naomba tu nimwimbie.
Oh baby, I'm for you.
Oh baby, I'm for you. Nimwimbie, naomba tu nimwimbie.
Oh baby, I'm for you.
Oh baby, I'm for you.
Chanaanza we unipigi na matukio, unanipaga mpaka salio. Kama wewe wachaji, kipi kingine nikita? Penzi jipya sumarudio, nitangazwe kote kwenye radio. Nikumbatie, unibusu kidogo, naomba ujiachie, ujiachie, unikaribie, unioneshe mikogo, nataka dozi iwaingie, iwaingie, iwaingie.
Nimwimbie, naomba